Cela ungixolele baba nomama yazi ngonile Cela ungixolele baba nomama
Sengonile baba nomama
Cela ungixolele baba nomama
Sengonile wena
Cela ungixolele baba nomama
Sengonile baba nomama
Ngakho wehliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Ngakho wehliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami Ngakho wehliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Ngakho wehliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami
Asikhulume iqiniso mama nobaba ngiphoxile Ngangihamba ngiyofunda ngabuya nesise university Bengithi ngitholiswa kelikotho kanti ngumkhohlisi Waye ngithembisi wathi uzongilobola skipide Sema ngimtshela ukuthi ubabuzothethe ekhaya Wathi ngephasi kuzothumela abakhongi ekhaya Ngibese ngihlebele umama ngatshela abangani bami Ukube bengazi ngigwaze ngowami Bangithembisa izulu nomhlaba ngathatheka nami Kwathi khona lapho sengizondwa abangani bami Omunye angitshela ukuthi isoka lami liyajula Ngithi mina xayi wena uhliwa ngumona Sema ngimbuza ngendaba yamalobolo Wabhoka ngolaka wangitshela ukuthi uzongibhonya Kwashintsha umuntu udlula waphenda ukudlala Lapho sengikhulelwe sengizothini kubazali
Cela ungixolele baba nomama Yebo sengonile nje Cela ungixolele baba nomama
Sengonile baba nomama
Cela ungixolele baba nomama
Sengonile wena
Cela ungixolele baba nomama
Sengonile baba nomama
Amina ngakhohliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Amina ngakhohliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami Mina ngakho wehliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Ngakho wehliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami Angikholwanga wemama Lapho isoka lami selimbeka isandla Noma ngimtshela m 6 months break avela phendule ngolaka xa iwena slima ungeke Bengifuna ukuyoreport e-police station Ngafike lokwesaba he's damn so abusive Matholi calls from omunye wamantombazane Ngitshela ukuthi angihlukane nendoda yayo Sasenjali i-SMS iphuma kuma wengane Wentombazane ngicela uphume kubaba wengane zami Awu zofika ngithini kubaba Zofika ngithini ekhaya Emphakathini abazali bamba phenduka inhlekisa Sengihlejwa ngisho engena matric awujesu ngiyazisa Awu sangigili isigebengu Sangigili isigebengu Lo mfana wangithola ngintombi nto Zofika ngithini kubaba nomama Wangithola ngintombi nto Zofika ngithini ekhaya Cela ungixolele baba nomama Yebo sengonile nje Cela ungixolele baba nomama
Sengonile baba nomama
Cela ungixolele baba nomama
Sengonile wena
Cela ungixolele baba nomama Amina ngakhohliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Amina ngakhohliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami Mina ngakhohliswa isigebengu Sathi soletha abakhongi Ngakhohliswa isigebengu Kanti besifuna ukulala nami